Nimekumiss baby wangu, nimekumiss penzi wangu, mama wa watoto wangu, na wewe ndo chaguo langu. Yani kumbe unanipenda mimi, sasa nikuache kwa nini? Wengine waache porini, mimi na wewe twende mpaka mjini. Masela wanasema ushaniacha, wengine wanasema ushantupa. Simu sipopokea na data, kiukweli nitaumia ukiniacha. Masela wanasema ushaniacha, wengine wanasema ushantupa. Simu sipopokea na data, kiukweli nitaumia ukiniacha. Insho nimekumiss, 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 nimekumiss. Nimekumiss penzi wangu, nikupeleke festi elasti majiki. Yeni planet ameka nchiti, nikatoe wazo huto nchiti. Sio kito njani uko fiti, bali lipsi zako ni pipi. Ata ukipa ayo suti, bada unawaka my cutie. Musa anasema ushaniacha, Jifti anasema ushantupa. Taisi sipo jibu na data, yani nitomia ukiniacha. Musa anasema ushaniacha, Jifti anasema ushantupa. Taisi sipo jibu na data, yani nitomia ukiniacha. Insho nimekumiss, 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 nimekumiss. Insho nimekumiss, 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 nimekumiss.